check, 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 check. Hey, Miki Ruby cheki capital. Toka ghetto missi Barbie Joe. Brother chafu Buddha Carido. Gang gang itakukarido. Bop bop itakolimo. Goko hora mini horrible. Niko mbele cheki horizon. Lamba lolo pewa lolipo. Bo male tuko corridor. Nyama wengi cheki bori bro. Pizza the king, gorio. Fuck popo mini radical. Be a pastor about dani kitema mini cardinal. Mdogo mdogo hini cardio twinning mini opio. Zikishika wiko wako. Zikishika wiko wako. Zikishika, 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 zikishika. Zikishika wiko wako. Wiko, 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 wiko. Zikishika wiko wako. Chura mbaya weni tadipo. Sura mbaya lakini debe jo. Ramadan, shingo padlock. Kura iba lakini sembe no. Niki pull up to can do the young. Chini ya maji pewa sushi mob. Black chana try kuni rob. Niko mbele yao sana. Wanipati ata dawa. Bob Marley na Versace. Pewa moshi miti dawa. Muko maji kila siku. Mimi juu, mimi shower. Hey, kabla woke kwanza manga. Stay fly, mi mabawa. Niki land wanna guai. Zikishika wiko wako. Zikishika, zikishika, zikishika. Zikishika wiko wako. Zikishika wiko wako. Wiko, 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 wiko. Zikishika wiko wako. Pizza. Vintage hini kaya. Zako sawa zangu mbaya. Dar es Salaam mimi London. Paris fashion cheki pattern. Zikishika wika wagon. Kitishika kawe wanywa. Fiti sima kawe wala. Inchi nzima mina tajwa. Light skin weni wala. Hini jela skiza buzz man. Seti vela shika lighter. Miku shoto mira right man. Chini ya waba mini titan. Samba ya cheki timeline. Nikichana mima kosa. Minya mwezi bila cosign. Niko wevi zenyu low tide. Hamniwezi soma profile. Daily book mini loka. Cheki boots zangu loka. Zikishika wiko wako. Zikishika wiko wako. Zikishika, zikishika, zikishika. Zikishika wiko wako.